Tamo kuri omusango gwa Christopher okay ngo nonno omyaka 38 gy'obukulu yavunanibwa obaterereza okuba nti yakakana kubaana bana abato ddala n'abatirimbula era n'abajjemula mu bwensi amakya gonnako leero bagenda kuddamu ate okuwulira omusango gwe mulundi ogusookedde ddala kkooti eno right today oba kkooti okutambula n'egenda mu kitundu awawaddiziddwa omusango olunaku olweggulo kkooti yagenze maaso n'okuba ng'ate eyimirira oluvannyuma lw'ekiro ky'enkuba ekyagenze maaso n'okuba nga kitonya nekyonoona zitenti mwadde mutu dabala muzi eranga no musibe we yadda today wamaku na wona ne wagena maso nokubanga wafuke kizibe yensonga lachi koti ya imirizi dwanga tibanne bate kumaliza omulamuzi nga kotadde ne bizibiti bya ulo yakezi maso nokubanga ate biletebwa abakungu mu byokwerinda bageze mu mbere yokutya ovanya wa tenti okono ne kakati msangu no udamu olunako olwalero okuulirwa n'okwongera okwekebejjebwa abo nno abajulizi ab'enjawulo abagenda okujja okwongera okuwa obujulizi Christopher Kemmel okakasa nti obanga yazza omusango oba nedda.